qasas yaqan adigaada saygaygi oho ragbo kulamo simayeyeye subax ee bakeniyo saadiyan joogabba saqda dhexe akulay tahay sida sabi dhalaanan sakan waliba laabtaada laabta ida saraaye ifka sama ku noolo subax ee bakeniyo saadiyan joogabba saqda dhexe akulay tahay sida sabi dhalaanan sakan waliba laabtaada laabta ida saraaye ifka sama ku noolo saxa saxa wadgoono adaa gabiga isaaqe isa seegi mayne jacayl aamino sugan sanad waliba xiisale haa isqache saxay kaaga dhigaya saxa saxa wadgoono adiga gabiga isa seegi mayne jacayl aamino sugan sanad waliba xiisale haa way way saxay kaaga dhigaya
sarraysay Soomaali dhaqankee adiga ada siday tahay u qaade dumar kulama simaye qurux ugu sarraysay Soomaali dhaqankee adiga ada siday tahay u qaade dumar kulama simaye satrigiyo halboolaha sablida feeraha sambabada dushoodiyo wadnahaba suranti qalbi saafi lehe cidika ma sarayse ifka sama ku noolo satrigiyo halboolaha sablida feeraha sambabada dushoodiyo wadnahaba suranti qalbi saafi lehe cidika ma sarayse ifka sama ku noolo sidad iigu weyn tahay ma sifayn karaaye samigi naftayday jacayl aamino sugan sanad waliba xiisa leh way way saxay kaaga dhigaya sidad iigu weyn tahay ma sifayn karaaye samigi naftayday jacayl aamino sugan sanad waliba xiisa leh way way saxay kaaga dhigaya
waa hees cusub la magacbaxday jacayl aamina
codadkii cabdibaadil ibraahim iyo laki xaaji waais
erayadii maxamed yaxye
musgadii daa'uud gabre
iyo duubistii studio weero ee dalka netherland
adigaada
صحيح كاية ديجايا